wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax isniina 6da bisha juun sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6dii iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah qiimaha khudaarta oo si weyn kor ugu kacay magaalada beledweyne xilli abaar adag ay dalka ka jirto.
khudaarta magaalada beledweyne aad bay u qaali badan tahay, waa qaali, cid waliba ma iibsan karto. maantay waxaan u dhihi karnaa cid ku qadayn karta ama wax ku darsan karta magaalada beledweyne waa 100%. tanaga yaanyadaahi maanta waxaa maraya $30, lacag ka badan buu marayaa.
waxaad kale oo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay gabar Soomaali ah oo macalimad ka ah mid ka mid ah gobollada ugu qabow dunida.
luuqadan ku hadlo waa maxay, dhaqankayga waa maxay, su-aalo ay weydiinayeen anay ogaadaan meeshaan ka imid, because may arkin qof aniga camal u eg wiilkooda makaan tukan jiray way idaawadaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo. in ka badan 50 ruux ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen weerar ay koox xubaysan axaddii shalay ku qaadeen dad ku cibaadaysanayay kaniisad ku taalla dhinaca koonfur galbeed ee dalka Nigeria. ilwareedyo caafimaad ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dadka lagu dilay kaniisaddaasi ku taalla gobolka Ondo ay ku jiraan caruur iyo dumar. afhayeenka booliska gobolka Ondo, Fumilayo Ibkun Odulami, ayaa sheegay in dableyda weerarka geysatay ay dadka ku dileen bannaanka iyo gudaha kaniisadda. madaxweynaha Nigeria Maxamedu Buhari ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid bahalnimo ah. dowladda ma aysan sheegin tirada rasmiga ah, laakiin muuqaallo goobta laga soo duubay ayaa muujinaya dad badan oo meydad ah. wasaaradda difaaca Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in Maraykanka iyo South Korea ay aroornimadii hore ee isniinta maanta ah si wada jir ah u rideen ilaa iyo 8 gantaal. gantaalladaasi oo jawaab u ah madaaficidii 8-da gaarayay ay Kuuriyada Waqooyi axaddii shalay tijaabisay. gantaalladii saakay oo ahaa nooca baalistiga ee ridada gaaban ayaa laga genay xeebaha bari ee Kuuriyada Koonfureed. wakaaladda wararka Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap ayaa ku warantay in tallaabadani ay tahay mid lagu muujinayo awoodaha iyo diyaargarowga qaadista weeraro sax ah. taliyaha ciidamada Maraykanka ee mandiqada Indo Pacific ayaa sheegay in gantaalada ay isugu jireen mid uu Maraykanku lahaa iyo 7 gantaal oo ay lahayd Kuuriyada Koonfureed. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga inta u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Voice of America, Washington. hay-adaha gargaarka ee ka howlgala Soomaaliya ayaa ka digay in gobollo badan oo dalka ah ay xaaladaha bini-aadamnimo ee ka jira ay maalinba maalinta ka dambeysa ka sii darayaan. hay-aduhu waxa ay sheegeen in marka la gaaro bisha Sebtembar ee soo socota, haddii aanan waddanka roob ka di-in iyo haddii ay sii qaaliyoobaan cuntooyinka daruuriga ah, halis loo geli doono macluul daran. magaalada beledweyne oo ka mid ah deegaanada wax soo saarka hodanka ku ah ayaa sar u kac weyn laga dareemayaa qiimaha lagu iibiyo qudaarta xilli dalka oo dhan ay ka jirto abaar saameysay wax soo saarka gudaha. warbixintan waxaa beledweyne kasoo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
qiimaha la iibiyo qudaarta kasoo goda deegaanka ayaa laba ujibaar sare u kacday kadib abaarta iyo hoos u dhac dhinaca wax soo saarka oo isbiirsaday. cadaawe Jimcaale Maxamed oo ka mid ah ganacsatada qudaarta ku iibisa beledweyne ayaa v o a u sheegay in dad tiro yar ay awoodaan in qudaar ay iibsadaan.
qudaarta magaalada Baradweyne aad bay u qaali badan tahay, waa qaali, cid waliba ma iibsan karto. Maantay waxaan u dhihi karnaa cid ku qadayn karta ama wax ku darsan karta magaalada Baradweyne waa 110, waayo waxaa qaaliyoobay qudaarta wax lagu macaaneeyo. Taragga yaanyadaahi maanta waxaa marayaa $30, lacag ka badan buu marayaa. Haddaba cid kastaha ma iibsan karto. Markii horena wuxuu ka kacay $5 ilaa $10 ilaa $15 buu ahaa ilaa sonqaadkii iyo wixii ka horreeyey. Marka maanta lama kari karo. Waxaa soo haray qudaartan kale sida mooska iyo qudaar camboho kale iyo qudaarta kale ee waaweyn ayaa soo hartay, ayadana shabeellada hoose ayay nooga imaan jirtay. Lama helin bil sonqaadka ilaa maanta wax moosa oo nooga yimid ama kasoo galay shabeellada hoose gobolkaani ma jiraan, waayo isagaa ka qaaloobay oo qaali buu noqday shabeellada hoose. Bakaaraha ayaa laga jaangooyaa qudaarta sida mooska oo kale iyo cambaha intuu ka joogo shilinka Soomaaliga. Marka shalay iyo daraad wuxuu ahaa $1,300,000 kintaalka mooska ah ayuu ka gaaray saylada bakaaraha oo Soomaalidu inta badan ay wax ku jaangoyso. Xabada mooska Baradweyne waxaa la gadaa 25,000 oo shilin Soomaali ah, lacag u dhiganta weeye. Soomaaliga lama isticmaalo halkan, laakiin waa 25 cent oo lacagta Mareykanka ah ayaa lagu kala iibsadaa meeshan.
Sababta ma ahan abaarta keliya sare u kaca qiimaha qudaarta, laakiin sidoo kale waxaa xumaaday nidaamka wax soo saarka dalka, sida uu sheegayo Cabduqaadir Aadan Maxamed oo ah khabiir dhinaca beeraha isla markaana hadda wax beera.
Waa xuseenow, wadanka hadda wadan kheyraad u ah. Baradweyne waa wadan kheyraad oo dalagiisa ku fiican yahay, basashana aad uga soo saar uga soo baxda. Hadda dhibaatada jirta waxa waaye abuurka wuxuu nagu yimaa Yemen. Basasha hadda wadanka oo dalaca loo isticmaalana wuxuu ku yimaadaa Yemen. Wax Iiraan ka soo baxay oo dalag loo isticmaalo ma jiraan, walaa abuur walaa maxaa ku sheegaa basasha la cunayo. Dhibaatadaas marka waxaa keenayo xagga waxaa nala kala dagaalamay inay ila tahay anisaan u qaatay wax soo saarkii, waxaa nala kala dagaalamo kale oo aan dhihi kara waxa ah basashii markaan annaga oon xilligan tacbi lahayn oo kaleento waxaa lagu soo aadinaa basalahan kale oo Yemen laga keenay lagu soo aadinaa. Marka boorbareen jiro waa hadda qudaarta Itoobiya, qudaarta cagaaran Itoobiya ka timaada kilinka shanaad, basashan waxay noo timaada Yemen. Beeraleydii waxaa laga dhigay gaabay noqdeen baayiga, shaqadoodu waa fadhiisaab. Waayo hadda fiir basal la talaale oo dhul cusub oo wiligis aan 3 sano 4 sano wiligis aan la tacbin. Xuseen waxaa lagu dhigay basal isla markii hinjir ka dhacday, hinjirta ay ka timid. Hinjirtaas intee ka imaato meel ka timid lama yaqaan. Marka boorbareenkaas waa jiraa, taas hoos loo dhihi maayo, daawadan waa wadataa. Wadankii waxa laga soo saar lahaa biyo looga soo saar lahaa, anaga hadda anaga dibadda wax nalo keenaa, qudaartii dibadda nalo keenaa, basashii dibadda nalo keenaa, waxa soo dhan boorbareen oo wadanka oo dibadda gadaal u rido.
Haweenka qudaarta ku iibiya suuq weynaha Baradweyne ayaa waxa ay sheegeen in qudaarta dalka iyo midda dibadda ka timaada si isku mid ah ay u qaali garoobeen.
Inteeda badan horta anaga gobolkii raan inooga timaadaa, Itoobiyana way nooga timaadaa. Hadda yahaydaas aan u jeedo Sibilsaanta liirada waaweyn waxay nooga timaadaa Itoobiyo, barrado kale Itoobiya nooga timaadaa, qudaartan kale. Laakiin qudaarta cagaaran yaanyada yararka inteeda badan Hiiraan nooga timaadaa. Basashana hadda waqti xaadirkan Yemen ay nooga timaadaa, gobolka Hiiraan basal kama timaado, hataa Shabeelle noogama timaado. Aad ayay isku bedeshay. Sababtu waxay tahay wadanka abaara ka jirtay, wadanka abaarta marka ka jirtana wuu isbedelaa, qudaarta aad ay isku bedeshay. Tanag yaayada dabcan 20 laha yaayada oo kaleeto anaga aan $5 ama marka ugu bato $10 aan iibsan jirnay, maanta la taagan yahay $32 maroya. Aad ayuu u sara kacay, qudaarta qaali waaye. Xataa qudaarta kaleeto, qudaarta casida toonta kaleeto, xawaashka lacag yar inoogu fadhi jireen, hadda qaali. Shabaqa toonta maanta hadda la taagan yahay jimca waaye, jimcadii kaleeto $13 aan kasoo bixiyey, maantana $25 aan kasoo bixiyey. Wallaahi horta aniga midda gobolkeena abaaraha u soobeynaya, midda kaleetana kolle isbeddel wadanka ku yimid loo soobay karaa saas leh.
Haddaba qudaarta keliya miyaa sare u kaca uu ku yimid mise raashinka dalka ka soo ga'a? Waa kan mar kale Cabduqaadir Aadan Maxamed oo beeraleyda deegaanka ka mid ah.
Degalleyda dhibaato badanaa ka jirto. Digirta dadka waxay gurtaan ilaa iyo 4 bilood ilaa 5 bilood, boqondho wax yaraa sii dhala jirtay, roob markuu ku do waa sii dhala jirtay. Hadda digirta markay biibka bilowdo ayadaas waa isku imaanaysaabo, baal yaraa duraa galayo dhinaca kale uga milaaqda ugu baxa digirta oo ilaa sida milaaq ay leedahay mugta dhinaca kale uga baxa. Galleyda baal dhowrka markay baxdo baal yiraa malabisa ku dhaceysa, malabisadaas waa insecti, si walba oo loo buufiyo waxba cayaanka ka tari wayse. Masagada waagii hore dadka beeraleyda waxay dhihi jireen dhunqabada ku dhacay, markii ay canka ay saarato ayaa waxa imaanayo baa la yiraaho baldhiig oo maxaana ku dhacayo sida waxuu wataa waa malabsa cadayda liira ayaa ku dhacayso. geedkii sabuul maba dhalaago balki sidiisi u taagnaana nafaqo fiican male galluun wuu ku jiraa. marka xuseen haddaa weydiiso wadanka dalaga ku yaalo ama khudaar ha noqoto ama ta kale oo haruurka ha noqoto dhib badan oo culays badanaa ka jiro.
khudaarta ka timaada dalka Ethiopia waxaa ka mid ah muuska maanta laga isticmaalo beledweyne, waxaana la tilmaamaa intaya ahaan uu ka hooseeyo midka Soomaalida. sida uu v o a u sheegay cadaawe Jimcaale Maxamed oo ka mid ah ganacsatada beledweyne,
kan magaalada yaallaa wuxuu ka yimid Soomaalida Ethiopia, dhulka seferiya Ethiopia ayuu ka yimaadaa, kwalitigiisana aaduma badna. oo waxa weeye mooska nuuca biyowga la yiraahda weeye oo abuurkiisa si qaldanba ku galay baan umalaynayaa, garaari gaal raba inay qaataan. marka asaasay tahay garaabis ka soo dhigeen oo geedkaa lagu gooya si xanjada uga miirto. kolka waxa weeye waa madoobaanayaayo gobollada kale uma iib geyn karno, wuxuu ku egyahay magaalada beledweyne oo keliya, gobollada kale ma qaataan, waay diideen, way u halaabaya, baqbaqbaq u noqonaya.
abaarta dalka ka jirta ayaa si weyn deegaanka looga dareemay, gaar ahaan daaqa xoolaha oo lafdhabar u ah nolosha dadka Soomaaliyeed. xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
mahadsaned xuseen. dhinaca kalena maamulka degmada Baki ee gobolka Awdal ayaa jeediyey baaqay la dhaan abaareed oo ka jirta deegaanada hoos yimaada Baki ee ay ku nool yihiin dadka xoolo raacatada ah iyo beeraleyda. guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Baki, Maxamed Axmed Caatey, ayaa wariyaha v o a da Haashim Sheekh Cumar Good uga waramay qayladhaanta uu jeedinayo.
abaar baahsan oo aada ballaaran oo inaan beri arag beryahaaba inaan aragnayo sanadaha dambe ayaa ka jirta degmada Baki, sidoo gobolka Awdal iyo degmada Bakiba. abaartaasi waa abaar xoolaad ahayd. marka hore abaartaasi waa daba dheeraatay runtii, oo sanadkii hore roobku yaraa. waxaa dhacday bishii afraad iyo sanadkan uu roob yari ka daayay meelaha qaar, dhulama kuma fiixin. keliya roobka yari ku daayay waa lagu guurguuray, waa la iska soo horguuray, waa la iska daba guuray. waxaa ka dilaacay cudurada jareecada iyo kixda iyo faligaan kuududii iyo waxbaa dilaacay. waxaana ka dilaacay cudurada xoolaad oo yunofimiyan subabka iyo wax lamid a. cuduradaasna way jiraan, reeradhaamaa samaynay xagga wasaaradda caafimaadka dadka iyo caafimaadka xoolaaba. arrintaa waa lagu jiraa. arrintaas waa arrin gurmad u baahan, ilaahay baa gurmadga, laakiin gobolka waa soo gaarsiinay. xukuumadda dhexale baaq waa loo diray, iyagii hay-adaha la shaqeeyo inay gurmad degdega sameeyaan, dhulkana usoo kuur galaan oy arkaan. yaan codsanaynaa
baaqa xukuumadda dhexe iyo gobolkaba aada usoo jeediseen in gurmad degdega loola soo gaaro dadkaasi ku nool degmada Baki. maxaa idinkaga soo noqday baaqaasi?
wallaahi muddo dheer kama dambayn, loo saddex maalmood ka hor bayd iyo laba maalmood kuna hadmi yahay. anigaa boorma imid shirweyne la qabtay oo dadku isku urursaday oo baaqa laga lagu dirayahayd xafiiska bresaabkaan tegay. arrintaasi weli jawaab ma hayno, waqtigii jawaabtu way dambaysaa oo dib waxba saddex maalmood baa ka dambaysay oo maalinta afraad ahayd.
guddoomiye degmada Baki, muddooyinkan dambe waxaa soo baxay in degmadii Baki, deegaanadii xoolo dhaqatada ahayd, ay dad dhirtii iyo geedihii ay dhuxulaysanayaan. maanay taasi ka mid ahayn waxyaabaha dhibaatada iyo abaaraha soo noqnoqonaya ee aada qayre dhaanta u fidinaysaan keenaysa in dhirtii iyo aada xaalufisaan deegaanka inaad xoohis ka qaban weydaan?
wallaahi arrintaas way jirtay. xaalufinta dhulka oo laga shido dhirta oo dhuxul laga shido, dhul goosasho buraal kale ooto oo ninka oodanaya anu beer ka dhiganayna uu dhirta oodanaya way jirtay. habase yeeshee labada dhowrkan sane u dambeysay sidaan dagaaladasoo lagu qaaday sahaalay noqotay. arrintaa dhuxushu way yaraatay, runtii ma jirto imiga oo dadku wuxuu u kacay xagga dhagaxa iyo dahabka iyo wax lamid u kacay. arrintaasi dhulku way badbaadsan tahay muddo saddex sanaaba, dhuxushu way yar tahay, bacrimiyaalayaasha aada way yar tahay. odhan maayo abaartu waa soo dhuxulay keentay maanta, oo taagaala ka timid oo roobla-aan baa keentay. taas waa taas dhulbeereed bay ilbeeledahay degmadu, dhulbeereed sumagsi biyo roobkii yaraaday ama seherbar baa dhacay. ninkii beerdiyood lahaa wuxuu iibsan kari waayey bashitaalkii. sidaas arrinta xaggii beerahana waxsoosaarkii beeraha yaraysay bay kamid tahay.
guddoomiye, waxaad sheegtay in dadka ku nool degmada Baki ay u jeesteen dhinaca macdanta iyo dahabka. ka maamul ahaan degmadiina Baki, maadaama khayraad macdaneed laga helay, maxaa dhaqaale idinka soo gala? sideed se u maaraysaan meelahaasi dahabka iyo laga helo macdanta?
Horta waxay waa wax ku cusub degmada inteeda badan dahab dhulka laga helo oo dadku doodoono. Arrintaasi hoondana jirtay oo markii waxaa la helay dadka qaarkii helay oo kartay waxaa kusoo jaray gobollada dalka oo dhan. Waxaa moodaa sidii intookii gobollada Soomaaliyeed u yimaadeen dadkii deegaanka, dad ka badan baa yimid runtii. Hawshaas waxay keentay in dad kale inaan ka baxa dhulka si aan cudurro uga dilacayn ama aan nabadgeli u halis gelin. Arrintaasi inta badan dibadda laga joogaa dadka deegaanku inay tashadeen oo go-aan gaaraan waan farnay. Runtii meelaha noocaas dadka deegaanka ka tashada go-aanka dadku gaaraana lagu shaqeeyaa, dowladda kula shaqeysaa. Magaawali kaasaa meesha ka maqlay in dadkii go-aan ay leeyihiin gaaraan, dadka aan deegaanka ahayna ay iska celiyaan.
Dadka deegaanka ee laga sugayo talada idinka idin doorteen, golaha deegaanka ee degmada Bakii bay doorteen, soo golihiinii ma matalaysaan dadka deegaanka oo go-aanaad ka soo saartaan maaha arrimahan oo dadkii jihaysaan?
Runtii anagu waxaan nahay marka gees laga eego dowladda dhexe wakiilkeedii degmada jooga baan hamayay maayirka iyo aniga maayira iyo xogeenkayga iyo fulinta xogeya fulinta golaha deegaanku waa waxa go-aanka ay gaaraan waa go-aan gola deegaan oo sharci dejineed xagga dowladdana arrin ku qaayaa. Laakiin dadka talaa siina anagu, laakiin waxuma qoyoodino waxaanuma qoro
maydaandadkama
waa matalaa, laakiin anagu talaa
siinaynaaageed
sharciga waa lala qorayaa waa lala hayaa in iyagu sharci ay saxeexeen 20 oday ama 20 oday ama ka badan inay soo saaraan gobolka siiyaan degmada siiyaan
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Baki Maxamed Axmed Caateeye oo aan ka wareysanaynay xaaladda abaaraha ee ka jirta degmadaasi Baki oo ah degmo xoolo dhaqata beeraley ah oo qaylodhaan ay ka sameeyeen dhowaan xaalad abaareed oo haysata dadka iyo dunyada ku nool degmadaasi Baki. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorana.
ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka maamul goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa soo helay meydka haweeney ganacsata ah oo maalmahan lagu guda jiray baadigoobkeeda. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
ciidanka hay-adda nabad sugidda koonfur galbeed ayaa qoraal ay soo dhigeen bartooda Facebooka waxay ku sheegeen baaritaan maalmahan ay wadeen oo ku aadan baadigoobka Aamine Maxamuud Malaaq oo maalintii Jimca ahayd la waayey ay ka soo saareen iyadoo dhimatay boosaneer guri ku yaalla xaafadda Buula Jamaaca ee magaalada Baydhabo. Haweeneydan meydkeeda la helay gelinkii dambe ee shalay waxay ka mid ahayd ganacsada yaryar ee magaalada Baydhabo. Taliyaha ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed Maxamuud Shaahiyow oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay inay meydka Aamine Maxamuud Malaaq ka soo saareen god boosaneer oo lagu riday markii la dilay iyadoo weliba garbaduub u xiran. ciidamada amniga magaalada Baydhabo ayaa wada baaritaano ku aadan dadka ka dambeeya falka lagu dilay haweeneydan ganacsatada, waxaana jira hal qof oo lagu tuhmayo inuu ka dambeeyay falkaasi oo ciidanka ammaanka ay soo qabteen. shacabka magaalada Baydhabo ayaa aad uga xumaaday falka lagu dilay Aamine Maxamuud Malaaq, lamana oga ilaa iyo hadda sababta ka dambeysa. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. gobolka Arctic ee ku yaala cirifka waqooyi ee dalka Canada waxa uu ka mid yahay meelaha ugu qabow dunida. Sidoo kale waa gobol dadka ku nool ee loo yaqaano Inuit aysan la macaamilin ajaanibta kala duwan ee kala diimaha ah ee dalka Canada ku nool. gobolkaasi waxaa sanadkii ugu dambeeyey ka shaqaynaysay gabar Soomaali ah oo macalimad kasoo ahayd dugsiyada dhexe ee gobolka. Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka kula xiriiray gabadhaas oo lagu magacaabo Shukri Cismaan Xaashi, waxaana ugu horreyn weydiiyey halka ay hadda ku sugan tahay.
Waddankan hadda jooga waxaan joogaa waddanka Canada. Waxaan ka shaqeeyaa macalimad ka ahay Canada, meesha ugu sareysa waddanka oo ugu qabow oo la dhaho the Arctic region of Canada. Aniga waxaa la shaqeeyaa dadka waddankan jooga ee iga ugu horreeyay waddanka, dadkaasaa la shaqeeyaa iyo macalimad u ahay.
Dadkaas maxaa la yidhaha magacooda?
Waxaa la dhahaa the Inuit people of Canada.
Maxaad ku dooratay meeshan? Ma Soomaali baa degan?
Soomaali ma degan, Muslim ma degan. Ana ah qofka uuna Muslim ah iyo qofka uuna Soomaali. Laakiin waxa jooga saddex kale oo dad madow ah oo ka imaday magaalada Toronto in Canada oo iyaga xataa macallimadayaal ah. Laakiin ana aniga waa qofka uuna oo ah Soomaali iyo Muslim.
Marka qofkii ugu horeeyay Soomaaliya iyo qofkii ugu horeeyay Muslima ee tega meeshaas ayaa tahay.
Sax.
Waxaad ii sheegtaan macallima tahay. Fasalkeed wax bartaa, maxaad dhigtaa?
Fasalka waxaan dhigaa all subjects-yaasho dhan aan dhigaa. So math aan dhigaa, English aan dhigaa, science, social studies, art iyo health. So subject-yaasho dhan caruurta baranayaan anaa u dhigo.
Waa fasalkee?
Lix.
Marka imisa caruura ayaad wax u dhigtaa tirahan?
Klaasku waxaa ku jira 24. Laakiin waxaan only imada klaaska maybe 15 every day. Because halkan waxaa ka badan waalid ho balwad badan heesto amba waxay imadaan iyagoo like soo casheen intayna baxeen morning. So there's a lot of community problems. So every day waxaa imada maybe 15 caruur inta ugu badan.
Macallinimadaadu muddo intee leeg bay soconaysaa?
Hal sano.
Marka gabagabay ku dhowday hadda?
Yes, hadda waxay haray 1 week. So August aan bilaabay, June aan dhammay.
Way, marka dib wax yaraan u laabano. Dadkan marka aad u tagtay markii ugu horeysay ee macallinimada halkaas lagu geeyay, miyay ku weydiiyeen meesha aad ka timid, diintaada, maxaan ku wadanka aad ka timid, ma ku weydiiyeen?
Markaan imaday dadka wada degan iyo caruurtan u dhigo, wax badan ay doonayaan inay iga bartaan meeshaad ka imid iyo waayaad masar ugu xirto madaxayga, waa maxay masarkaad xirto, luuqadan ku hadlo waa maxay, culture dhaqankayga waa maxay. A lot of su'aalo ay weydiinayaan anay ogaadaan meeshaan ka imid, because may arkin qof aniga camal u eg wiilgooda. Wax badan makaan soomay ramadaanka, su'aalo badan ay ii haysteen. Klaasku waan ku tukadaa, so makaan tukan jiray, way idaawadaan, way wada aamusaan, completely silent anay idaawadaan. So wax badan ay ka barteen diinteeda iyo dhaqankayga, iyagana wax badan ay bari jireen dhaqankooda, waxay keeni jireen cuntada iyo cunaan ay keeni jireen. So yeah, wax badan ahayd wax la iska baranayay.
Adiga intaanad tegin ka hor, miyay maqleen Soomaaliya iyo qof muslim diinta islaamka iyo may maqleen?
Never. So community-ga waxaa joogo 700 oo dad aa degan meesha. So waa meel yar, community oo very small ah. So wiiligood may arkin oo maqlin qof Soomaali ah amba muslim, may arkin before. So anaa ugu horeeyay dadka qof muslim ah iyo qof Soomaali ah.
Dhibaatada ugu weyneed la kulantay maxay ahayd?
Cuntada inta badan halkan ma jiro. Ani waxaan kusoo koray hooyo hosmanaysa hilib xalaal ah, iyo ma cuni jirin hilibka dukaanka laga soo iibiyo inta badan. So markaan halkan joogay, hilib badan ma cunin, like beef amba chicken amba waxaas ma cuni jirin. So just waxaan cunay seafood, a lot of fish and shrimp. So inta badan cuntada igu adkeed, cuntada lagu la qabsanayay, iyo of course like community hall makay ramadaan ahayd, maan haysanin qof aan la afuro amba masjid taraawiix la tago amba waxaas. So ramadaanka ahayd very difficult, but alhamdulillah that was the only part ho igu adkeed.
Maxaa kugu xiisa badnaa ama kugu la yaab badnaa ee aad aragtay intaad halkaa joogtay?
Waxaan igu naxdin badnaa waxaa weeyaan waalidka iyo faamiliga iyo caruurta siday usoo kareen, iyo the amount of like wax badan dhibaatay soo mareen caruurta ay arkeen. A lot of waalidka halkan waxay haystaan balwad oo ah addictions, so
daroogooyin bay isticmaalaan.
Exactly. So waxay haystaan addictions like in caruurta waxay arkaan hooyadood iyo aabahood istagaalaya maalin kasta, iyagoo wax cabay amba wax soo cabay, markaasna caruurta waxay arkaan every single day iyagoo waalidkood istagaalayaan amba isdilayaan iyo waxaas. Laakiin in every morning school ka imadaan iyagoo ah happy, iyagoo just resilient, iyagoo ah mayaga u eeg qof caruur ho seexanin, ho cunto cunin, ho dhibaato guriga ku jiro ay dhibaato arkeen, malaga fahmi karo makala arko, because they're still like young and innocent and stuff like that. So that was the most I guess shocking part.
Taasa kugu naxdin badan.
Yeah. Mm-hmm. way ka hadlaan cuntaan sameynaa jikada dhexdiisa iskuulka markay cunteynin way ka hadlaan anay seexanayn amba anay booliiska guriga joogay hooyada aabahood la xiray amba hooyadood la xiray waxaasi classka dhexdiisa ka sheekayaan so waa shaqada like it's my job so it's shaqadayda waaye ana ka iloob siyo waxaa dhacay intana farxad ka keeno.
Taasina waxay ahayd Shukri Cismaan Xaashi oo ah gabar Soomaali ah oo gobolka ugu qabowga badan dunida macalimad ka soo noqotay. Haruun Macruuf ayaa khadka telefoonka ugu warantay. Haatanna dhinacii heesaha haddii aan aadno, waxaan idiin soo qabannay waqtigu ruuxna lama dhalan iyo codka Maryan Mursal Ciise. heestaasi la yaabka lahayd ay ku luuqaynaysay Maryan Mursal Ciise ayaa dhegeystayaal ugu dambaysay idaacaddeenna Saaki iyo Caalamka. Waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Dhanka farsamada waxaa iga caawiyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. The U.S. and South Korea have launched 8 ballistic missiles into the sea in a show of force, matching a North Korean display a day earlier that extended a provocative streak in weapons demonstrations. South Korea's Joint Chiefs of Staff said Monday drills was aimed at demonstrating on abilities to respond swiftly and accurately to North Korean attacks. Its launches of 8 missiles on Sunday appeared to be a single-day record for North Korea and was its 18th round of missile tests this year. Experts say its weapons displays are a brinkmanship ploy to bring the U.S. back to their stalled diplomacy from a position of strength and to cement North Korea's status as a nuclear power. Russia took aim Sunday at Western military supplies through Ukraine, launching airstrikes on Kyiv, and that it claimed destroyed tanks donated from abroad, as the Russian President Vladimir Putin warned that any Western deliveries of longer-range rocket attacks or rocket systems would prompt Moscow to hit objects that we have not yet struck. The Russian leader's cryptic threat of military escalation did not specify what the new targets might be. It came days after the United States announced plans to deliver $700 million of security assistance for Ukraine that includes 4 precision-guided medium-range rocket systems, as well as helicopters, Javelin anti-tank systems, radars, tactical vehicles, and much more. The military analysts say that Russia hopes to overrun Ukraine's embattled eastern industrial Donbas region, where Russia-backed separatists have fought for Ukrainian government since 2014, before the arrival of any U.S. weapons that might turn the tide. There is more at voanews.com. Again, voanews.com. This is VOA News. Gunmen opened fire on worshippers and detonated explosives at a Catholic church in southwestern Nigeria Sunday, leaving dozens feared dead, according to state lawmakers. The attackers targeted the St. Francis Catholic Church in Ondo State just as the worshippers gathered on for Pentecost Sunday. Among the dead were many children. The presiding priest was abducted as well. A massive fire at a container depot near a port city in southeastern Bangladesh has killed at least 49 people now, including 9 firefighters, and injured more than 100 others. Firefighters on Sunday struggled as the blaze continued into the second night. The inferno at the BM Inland Container Depot, a Dutch-Bangladesh joint venture, broke out around midnight Saturday following explosions in a container full of chemicals. The cause of that fire could not be immediately determined. The depot is located near the country's main seaport, 134 miles southeast of the capital, Dhaka. The area's civil surgeon says that the death toll could still rise. Explosives experts from Bangladesh military have been called to assist with the firefighting. Authorities say the gunfire killed 3 people and wounded at least 11 others in a popular Philadelphia entertainment district. Officers patrolling the South Street area heard multiple shots and found several people with gunshot wounds lying on the sidewalk and in the street. One officer saw someone shooting into a crowd and fired. Police believe that man was struck before he dropped his gun and fled. The commissioner, Daniel Outlaw, said a 34-year-old man, a 27-year-old woman, and a 22-year-old man died, 2 of them, and many other shooting victims who ranged from 17 to 69 are believed to have been innocent bystanders. Voters in the Central Asian nation of Kazakhstan have cast ballots on proposed changes to the constitution. The measure in Sunday's referendum were widely seen as an attempt to repudiate the legacy of former strongman who led the ex-Soviet Republic for 3 decades. The president, Kasym Jomart Tokayev, said that he called the referendum to help steer a new course. Tokayev was chosen as president in January by Kazakhstan's governing party. After violent demonstrations left more than 230 people dead, protests were sparked by a steep rise in fuel prices, but they exposed wide public discontent with a stagnant economy and the government. Recapping our top story, the U.S. and South Korea launched 8 ballistic missiles into the sea in a show of force, matching a North Korean display a day earlier. There's more at voanews.com. Via remotes, I'm Tommy McNeil, VOA News. We'll be right back.
evening, Africa, and welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Vunganyi in Washington. Today is Monday, June the 6th, and here are some of the stories we are covering for you this morning. Authorities in southwest Nigeria are investigating a shooting Sunday that killed dozens of worshippers at a Catholic church.
It's totally unacceptable. We are tired of people going to church and being killed.
The head of the East African community says it's focusing on peace and security.
The emerging situation in the Democratic Republic of Congo is of great concern. The EAC needs an immediate solution because these are two partner states.
And a new memoir profiles the life of Dora Akunyiri. She is the former head of Nigeria's National Agency for Food and Drug Administration and Control, and a passionate supporter of Ubuntu, the philosophy that stresses community over the individual. We'll have those stories plus sports coming up right here on Daybreak Africa. Stay tuned. And for our top story, state authorities and local police in Ondo State in southwestern Nigeria are investigating a shooting Sunday that killed dozens of worshippers attending a morning mass at a Catholic church. The killing by gunmen is the latest in a wave of attacks devastating Africa's most populous nation and has sparked condemnation. Timothy Obiezu reports from Abuja.
Ondo State Governor Rotimi Akeredolu confirmed the incident in a tweet Sunday, calling the attack in the state's Owo area unprovoked and satanic. Akeredolu said, quote, "It is a Black Sunday in Owo. Our hearts are heavy," end quote. The governor was away in Abuja taking part in his party's primary elections ahead of next year's polls, but suspended the activities and returned to Ondo hours later with state security officials. Akeredolu said that the attackers will be hunted and made to pay. He also urged residents to remain calm and not resort to retaliation. There has been no claim of responsibility. Authorities did not comment on casualties, but a member of the House of Representatives in Owo, Adelegbe Timilehin, said more than 50 worshippers were killed. Armed men invaded St. Francis Catholic Church in Owo during morning mass and opened fire. Eyewitnesses, including the parish priest, say the attackers also detonated explosives. The incident immediately sparked outrage. The Christian Association of Nigeria, or CAN, condemned the attack. Bayo Oladeji is a CAN spokesperson.
Well, what happened in Owo today is nothing but an unprovoked attack on innocent people that are worshipping God. And to Christian Association of Nigeria, is condemnable. It's totally unacceptable. We are tired of people going to church and being killed.
State police and the national government have yet to issue official statements, but a spokesperson said police were responding to the incident. Church officials said many wounded worshippers are fighting for their lives in a hospital. Some residents launched a blood donation drive to help. Nigeria is seeing a wave of violence by armed gangs. One week ago, the prelate of the Methodist Church of Nigeria, Samuel Kanu Uche, was kidnapped on his way to the airport in southeastern Abia State. He was released 2 days later after the church raised about $240,000 and paid the kidnappers. Kabir Adamu is a security analyst with Beacon Consulting, a risk management group. He says the community has a part to play in security.
Very important that we introduce monitoring and evaluation within the security sector. We also need to increase the participation of the communities in the security operations in these locations. And it's absolutely important that everybody, the community, the military, all play a role.
In recent years, Nigeria has struggled to stem armed violence arising in many regions of the country. Ondo wasn't one of them. It was widely believed to be one of the country's most peaceful states until now. Timothy Obiezu for VOA News, Abuja, Nigeria.
Health experts say that counterfeit medical products continue to present a public health safety risk, especially in low- and middle-income countries. In Nigeria, studies show that the consumption of counterfeit medicine is fueled by a lack of access to medical care and, in many cases, corruption in government institutions. But one Nigerian woman will always be remembered for having led the crusade against counterfeit medicine, taking on fraudulent drug manufacturers and suppliers. Dr. Dora Akunyili, who passed away this month in 2014, served as the Director General of Nigeria's National Agency for Food and Drug Administration and Control. Inspired by her sister's death from fake insulin, Dr. Akunyili spearheaded a crusade to raise awareness about the public health dangers posed by fake drugs. And the new memoir written by her daughter and author Chidiogo Akunyili says that Dr. Dora Akunyili was a Pan-Africanist driven by a sense of Ubuntu, an African philosophy that puts the importance of community over the individual. Chidiogo joins me to talk about her new book titled I Am Because We Are, An African Mother's Fight for the Soul of a Nation.
It's a philosophy that I feel is a key to the future that we're looking to usher in. It's all about community. It's about understanding that not only everybody matters, but it's really important that we take care of each other because there's an interdependency. So taking care of another is taking care of self. And it's not even just humans, taking care of the environment, taking care of everything around us. So I feel that this is something that rings so true to us, and it happens to be as Africans, in this case, and is an African humanist philosophy, and something that we have a familiarity with, but there's been a lot of erosion of that. And my mother's life, in many ways, was inviting us to reclaim the truth of this.
And how were you able to successfully channel the voice of your mother in this book? You know, part of it feels like she was indeed telling her own story in the first person. Why was it important that we hear Professor Akunyili's voice in the first person? And did she know that you would actually be writing this book at some point? Had you spoken to her before she passed?
No, not at all. My mother passed in 2014 and it had not even crossed my mind, let alone was able to share with her. In life, she had written a book on her work as the Director General of NAFDAC, but it was a very, very academic book, so to say. There is no story of her life. And I felt that was really something that, you know, when you touch millions, there's something about your life that needs to be shared. So with that being said, how did I connect with you writing in her voice? I share in the book how the inspiration to write her book, came to me after she passed, almost like a whisper of an inspiration that I caught right away. And the whisper was right in my voice, right? And I kind of dismissed that because I thought, first of all, I could never do that. My mother's different sound, different personality. So I wrote the entire book in third person, telling you my mother's story. At some point, it was like my mother, and some point my Dora, and this. And then it was always this distance between the reader and my mother. And I felt that's not the essence of her. Her whole power is that you could feel her. She walks in and you're like, who's that woman? You know, there's something about her. And I wanted that to come across in the book. So writing in first person was a journey. And eventually when that happened and I stepped into my mother telling you her story, it felt right, because then you could start feeling into this woman that I wanted to introduce to the world, or reintroduce to so many who might have thought they knew her, but there was so much more to her than what anyone else might, what even I thought I knew. And it's writing it itself has been a discovery.
That was author Chidiogo Akunyili, the daughter of the late Dr. Dora Akunyili, a Nigerian public servant who was a well-known crusader against counterfeit medicines in her country. She was speaking to me from Hawaii. Tune in to part two of our conversation with Chidiogo Akunyili later this week. You're listening to Daybreak Africa from the Voice of America. Peace and security will be among the top priorities for the East African community. That's according to the head of the organization. The announcement comes as conflicts have escalated between East African community member states in recent years.
Moses Havyarimana reports from Dar es Salaam in Tanzania.
The Secretary General of the East African Community, Peter Matuki, recently marked his first year in the office. For the occasion, he voted to prioritize peace and security in the region.
Border situations in our partner states is work in progress. The community is like a family. Even at the lowest unit, a family level, you find there will be issues. But whenever issues are there, it doesn't mean that the family members will panic and run away and say that the family is breaking. No, there is always goodwill to resolve some of those things, these issues. There could be some border issues. I'm happy to report that there's very good progress and happening between some of the partner states, a good progress between Rwanda and Burundi. We must appreciate.
Relations between Burundi and Rwanda have improved significantly since 2020 when President Evariste Ndayishimiye took the office. Since then, there has been dialogue and high-level delegations have visited both capitals in efforts to normalize ties. Burundi closed its borders with neighboring Rwanda in 2015 when relations between the two countries deteriorated. The newly admitted member state in East African Community, the Democratic Republic of Congo, has been at loggerheads with Rwanda, accusing Kigali of supporting the M23 rebels in the eastern DRC. George Odong is a Ugandan lawmaker for the East African Legislative Assembly.
The emerging situation in the Democratic Republic of Congo is of great concern. The EAC needs an immediate solution because these are two partner states. You know, considering that the Democratic Republic of Congo has just joined the EAC. So to engage in conflict really is mutually destructive. And as the sooner we realize as partner states that we need to resolve these issues, the better. And I'm hoping that that sense of urgency is injected in the process of resolving these matters within the frameworks of the EAC.
Eastern Democratic Republic of Congo has been grappling with attacks on the Congolese army by the rebels from the Islamist Allied Democratic Forces, ADF, and the March 23 movement, or M23. The violence has led to thousands of civilians fleeing to neighboring countries, including Uganda. Linus Ngompek is a lawmaker from the Ugandan parliament.
We need our leaders to come together to have a better solution to these conflicts. Our leaders in these areas or countries having conflicts do not trust each other. And if you don't trust each other, I assure you that the conflicts will never end. Yet if we were working together as heads of states of East African community, our defense systems will all come together and go to help a neighbor that is under attack.
Despite deteriorating relations between the East African member states, efforts have been done to normalize ties between the member states, including at the heads of states meetings. Observers say they hope the East African community can help stabilize the situation in its newest member, the Democratic Republic of Congo. Moses Havyarimana, VOA Africa, Arusha, Tanzania.
A commission of senior security and state officials from the troubled Central African Republic and Cameroon has agreed to jointly fight CAR rebels. Authorities say they are fleeing intensive fighting and infiltrating refugee camps in Cameroon. After concluding a meeting in the border town of Ngaoundere, the delegation said they will jointly deploy their militaries to battle the proliferation of weapons, abduction for ransom, attacks for supplies, and the illegal exploitation of minerals by rebels along their border. Moki Edwin Kinzeka reports from Yaoundé.
Senior government and military officials from Cameroon and the Central African Republic, CAR, say rebels and armed groups are infiltrating border towns and villages. The officials ended a Security Commission meeting Friday in Ngaoundere, a city in Cameroon on the border with the CAR. They say scores of civilians abducted for ransom are still being held by CAR rebels and arms groups. They also note that CAR rebels and arms groups are attacking border towns and villages for supplies. Kildadi Tageke Buka is the governor of Cameroon's Adamawa region, where Ngaoundere is located. Buka says President Paul Biya of Cameroon and Faustin Archange Touadéra of the CAR say they are deeply concerned their plans to ease the circulation of people and goods across the border are being shattered by CAR arms groups and rebels. Buka spoke through the messaging app WhatsApp from Goundary.
Les deux pays ont des ambitions claires d'en finir avec certains.
He says the two presidents want to immediately stop cattle theft, abductions for ransom, the proliferation of weapons and many other forms of transborder insecurity caused by CAR rebels and armed groups. Buka says Cameroon and the CAR want total peace to return to border localities so that civilians and goods can move freely across the border. Buka says rebel attacks and theft slow economic development and growth in border towns and villages. General Freddie Johnson Sakama, CAR's defense chief in charge of military operations, led his country's delegation to the Cameroon CAR Security Commission meeting. Sakama says the rebels and armed groups are escaping heavy fighting with forces of the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic, or MINUSCA. Sakama says the proliferation of armed groups in the CAR is posing serious security threats to both the CAR and its neighbors, Cameroon, Chad, South Sudan, the Democratic Republic of Congo, and Congo-Brazzaville. He says the CAR military is commending efforts made by MINUSCA to bring peace to the CAR, but that his country is worried because rebels and armed groups fleeing MINUSCA forces are escaping to neighboring countries. Speaking on Cameroon State broadcaster CRTV, Sakama said the CAR has agreed to collaborate with militaries of all neighboring states to put an end to mounting transborder insecurity caused by CAR rebels and armed groups. In March, the UN peacekeeping mission to the CAR MINUSCA said rebels left several towns where they were hiding on the border with Cameroon. MINUSCA said the CAR rebels were fighting to control border towns and villages and crossing the border to escape fighting with the CAR's military. Cameroon says some of the rebels are disguised as refugees. Paul Atanganji, Cameroon's Minister of Territorial Administration, visited Gadjo Bajeri, a refugee camp on the border with the CAR this week.
Certains ex-combattants viennent se cacher dans les camps de réfugiés et dans les camps de réfugiés.
He says many CAR rebels and armed group members infiltrate refugee camps in Cameroon with weapons and carry out illegal activities like selling ammunition and hard drugs to armed groups in Cameroon. He says refugees should not be surprised if joint troops from Cameroon and the CAR visit their camps to search and arrest CAR rebels or former rebels hiding in refugee camps and committing crimes. Moki Edwin Kinzeka for VOA News, Yaoundé, Cameroon.
Government, civil society, young people and the private sector want urgent action taken for a healthy planet. And according to the United Nations, at least 9 million people from around the world die due to climate change. Kenya's President Uhuru Kenyatta was a co-host of the Stockholm Plus 50, a two-day summit which ended Friday. He urged the international community to accelerate actions to avert the environmental threats facing the world. Maureen Ojambo reports.
The world is facing multiple environmental crises of climate change, biodiversity loss and pollution. And the just concluded Stockholm Plus 50 summit is calling for an urgent environmental and economic transformation. Kenya's President Uhuru Kenyatta addressed the meeting.
It is clear, Excellencies, that over the last 50 years, we have deepened our understanding of the grave environmental threat that we all face. We also recognize now that we either stand or fall together because the threat affects all of us. across the globe. Unfortunately, despite this recognition, we have made less progress in terms of designing and implementing bold actions to address this threat.
The UN Secretary General Antonio Guterres says global well-being is in jeopardy due to environmental pollution.
As we have become more populous and prosperous, our environmental footprint has become unbearably heavy. We are consuming at the rate of 1.7 planets a year. And if global consumption were at the level of the world's richest countries, we would need more than three planet Earth. We face a triple planetary crisis. Ecosystems degradation that are escalating the loss of biodiversity and compromising the well-being of more than 3 billion people.
The UN says close to half of humanity is already in the climate danger zone and 15 times more likely to die from climate impacts such as extreme heat, floods and drought. Reporting for VOA's Daybreak Africa, I am Maureen Ojiambo in Sacramento, California.
And now it's time for Daybreak Africa Sports. And with that, we go to Abuja with Samson O'Malley. Good morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, Jackson. We begin the sport with results from the 2023 African Cup of Nations qualifiers, where the race for the top spot in Group E was blown open on Sunday when the Central African Republic fought back to hold Ghana to a 1-1 draw in the 2023 African Cup of Nations qualification Group E match at the Estadio 11 de Novembro in Angola on Sunday afternoon. By virtue of that result, the Wild Beasts reported their maiden points in Group E, and they are currently placed third, understandings having begun their qualifying campaign with a 2-1 defeat to Angola away on Wednesday. Coach Ado of the Black Star says his side didn't play so well.
I think the team was not good. We had a lot of ball possession. The problem was the goal we conceded. This was a big problem because Central Africa was motivated by that. And the last work we had, we didn't have much runs in behind the last line, so we have a problem to break through.
Also on Sunday, Botswana frustrated Tunisia in their Group J match, which ended in a 0-0 draw at the Obed Etiani Chilume Stadium in Francistown on Sunday afternoon. The draw saw the Zebras pick up their first point in Group J, having started their qualifying campaign with a narrow 1-0 defeat to Libya in Benghazi on Wednesday. Elsewhere, Malawi opened their 2023 African Cup of Nations qualifications account on a good note by inflicting a 2-1 defeat on Ethiopia. DR Congo succumbed to a disappointing 1-0 home defeat to Gabon, while Mustafa Mohamed's deflected strike in the 87th minute handed Egypt a slim 1-0 victory over a resolute Guinea side. And now to women's football. Double Tones Tanzania and Morocco joined Nigeria in qualifying for the 2022 Women's Under-17 World Cup Finals in India at the weekend. Tanzania became the first ever East African nation to reach the finals with a comprehensive 5-1 aggregate win over Cameroon, who has played at the last two tournaments. In athletics, 17-year-old Kenyan Emmanuel Wanyoye continued with his impressive form, winning the 800 meters title at the Rabat leg of the World Athletics Diamond League on Sunday night. Wanyoye, also the World Under 20 champion, won his race in a time of 1 minute 45.47 seconds ahead of Botswana's Nigel Amos, who came in second in 1 minute 45.66 seconds, and Joel Gabriel from France, who came third in 1 minute 45.71 seconds. Mary Mouria won the women's race in a personal best time of 1 minute 58.93 seconds, beating her previous time of 1 minute 59.25 seconds from last year to complete a Kenyan double in the two-lap race. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. It's back to you, Jackson, in Washington.
And that's it for this edition of Daybreak Africa. We thank you for spending this morning with us. For more African news and features, visit our website at voaafrica.com. Connect with us on all social media platforms. We are on Facebook, Twitter, Instagram. We are also on YouTube, where you can watch our videos and our TV shows, like Africa 54, Straight Talk Africa, and Red Carpet. Until next time, I'm Jackson Vunganyi in Washington, wishing you A great week ahead, Africa.